Radio BMT.
GFL Production.
Raundi hii nandika kwako, hii ni yako, Maulana. Shukrani zangu ninakupa Maulana, kwa mano nanifadhi kila usiku na mchana. Japo kwa maovu yangu bado naniita mwana, toka kwa watu bezo unaninua naonekana. Tulanza mwaka wengi, wengi zaidi walituacha, siku wa mwema zaidi kuliko wale walioaga. Ulinona zamani tangu tumboni mwa mama, ukanifanya wa dhamani, ukanihesabia wema. Mziki kwa panda ndani yangu ikaanza kumea, kama virus ndani ya damu ikaanza tembea. Sauti nzuri ukanipa ndo leo ninakuimbia, ndo kwenye speaker mafansi wangu wanansikia. Japo milima na mabonde nimepitia, bado kunacha sako kwa bako ulinishikilia. Ndo maana ibashasha kwangu sauti kisikia, ni shukrani inatoka kwangu pokea na kuandikia.
Wewe, milele,
wewe,
nandika kwa kodi wewe,
wewe,
nijipanga kwa milele,
milele,
ni wewe,
wewe,
milele,
wewe,
nandika kwa kodi wewe,
wewe,
nijipanga kwa milele,
milele, milele. Aste aste humosi hupili, atuwa ikaanza kuonekana kwa dhaini. Walokuwa asidi kwao ikawa taadhari, wakati unawadia kuombwa kwa tafadhali. You see me important, you give me the order to live, to be over and maintain the order. No limitations at all, temptations to fall. You give me the choice to win my best choice. Before you I know that I'm nothing,
nothing.
You created big things from the nothing,
from the nothing.
You give me the sky, my resolution, the moon and the sun, my motivation. With you there ever the possibilities. You reign above the world of humanity. Above you live to be forever, forever and ever.
It is you, forever and ever it is you. I'm writing this lyric for you, because of the praise is for you. It is you, forever and ever it is you. I'm writing this lyric for you, because of the praise is for you. Ever it is you, I'm writing this lyric for you, because of the praise for you. It is you, forever and ever it is you, I'm writing this lyric for you, because of the praise for you.